Simon the best.
Love the best.
You are the only one. Me now anytime. Sina mudi wa kulivunja penzi sitokuacha abadan. Furaha iso kifani, minawe nululai. Yani japo tunapitia mengi usichoke kuwa nami. Nisina pesa wala nyumba, life yenyewe imeyumba. Na kesha kujituma, tupate kidogo walao. Mwenzako na yangu kasumba, nikipenda. Napenda tena sana, usije ukaya vuruga marengo, ukaya sahau. Rinogeshe, nirengeshe, nikupe kitu roho inapenda. Usiniangushe, izungushe, pedali vazi keri weze kwenda. Rinogeshe, nirengeshe, nikupe kitu roho inapenda. Usiniangushe, izungushe, pedali vazi keri weze kwenda. Mole kuchakua uzuri wako na tabia, baby hamu vimeni kama tasina budi kuturia. Kuturia, kuna waro nikimbia, na kuni sonya sababu ya ukata irawe umeturia. Najivunia, ona wasoto penda wanadaidai, etatasaramu imepanda be, imepanda be, imepanda be. Unaponita mina kamu kamu, na kupaka vyote nabakia mwepesi, nabakia mwepesi, nabakia mwepesi. Rinogeshe, nirengeshe, nikupe kitu roho inapenda. Usiniangushe, izungushe, pedali vazi keri weze kwenda. Rinogeshe, nirengeshe, nikupe kitu roho inapenda. Usiniangushe, izungushe, pedali vazi keri weze kwenda. Mole kuchagua, nimekuchagua. Mole kuchagua.